kilichosikia maneno ya kusikia sikupendi utambiwa sio issue ni hatari usije ukayasikia mwenyewe umenisifia mwendo wangu wangamia taratibu wana darling usije ukayasikia usije niacha wakati nakupenda sana wanna wait me need to forget mambo madogo kelele za kusemezana nielewe mambo waika sawa usije niacha mwenzako nitamisi matukio kama ulaya unavyofanyaga tanibanuna po hapo nikianza shikilio Mambo ngari ngari, habari zinapatikana na maneno ndo mengi sana usishike moja tazama unipe vya asali, kachumbari, pilipili kwa sana usije niacha wakati na kupenda sana hey, wanna wait, mini tapagawa mambo madogo kelele za kusemezana Wewe mambo weka sawa Usije niacha mwenzako nitamisi matukio Kama ulaya unavyofanyaga Zanipa dunda po hapo nikianza shikilio
Just me, Tom.
The African princess.